cyane uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye nawe nagukinga mwami uranzi cyane uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye intege zanjye nke mwami ndazemera ndacyari mu isi sindageraho satani atabasha gutera shyigikira ntumbe kure aho nambari inkingi sinza hambari inshongera uru rugendo ntirworoshye ba hafi yanjye ndashaka kuzagera iwawe mwami wanjye shyigikira ntumbe kure Yesu aho nambari inkingi sinza hambari inshongera uru rugendo ntirworoshye ba hafi yanjye ndashaka kuzagera iwawe mwami wanjye itangira ryanjye ryabaye ryiza mwami ndabigushimiye ndifuza kuzanasoza neza abenshi barananiwe muri iyi nzira uko bari bameze bagihamagarwa byarahindutse ibyo baziririzaga barabiziruye ibyo bihanishaga abandi ubu ni bo shyigikira ntumbe kure Yesu aho nambari inkingi sinza hambari inshongera uru rugendo ntirworoshye ba hafi yanjye ndashaka kuzagera iwawe mwami wanjye shyigikira ntumbe kure Yesu aho nambari inkingi sinza hambari inshongera uru rugendo ntirworoshye ba hafi yanjye ndashaka kuzagera iwawe mwami wanjye kureka ntabwo twakuvaho Yesu nubwo ibihanda ari byinshi mu nzira turakomeje imvura ni nyinshi ubunyereri ni bwinshi amahwa ni menshi izuba ni ryinshi Yesu we inzara ni nyinshi ipfubya abapfakazi bararira birakomeye mbafi mukunzi wanjye nifuza kuzagera iwawe mahoro kurugenda ni bose bahafi yanjye ndashaka kuzajya ni wawe mwami wanjye shyigikira ntundekure Yesu aho nambariye nyine sinzahambare coce uru rugendo ni rwose ba hafi yanjye ndashaka kuzagera iwawe nawe